sawirkii 28 eebbe ummadda dunida ruugta dhammaantiyey jeceleh ummadda dhan eebbahey yaa uumi lankii ad lankii madow lankii taajir ah lankii faqiir ah lankii jaahil iyo lankii ilmi gabo dhammaantiyow rabbiga hortiis ku saman yihiin eebbana jeceliye rabbiga maay fadee inin unuun familshay ahaano iyose usu jidka eebbe yaani ki hanuuniye iise maddii aan koyno rabbiga yaanin sheene maddii rabbiga aan koyno ilmoogiis yaano godaane usun awkeen yaa ahaadee kii jannada ki jire unun addoon mana godaano laakiin ilmoogii eebbe yaa ahaadaane siduun maddii weelno way haki waajibu ini ilmoogii eebbe ahaan in dhegaysano welii eebbe ninka dardaarmina inii samayno yaana la koofadee